Baby, uchami chao tola. Chipone, Lida Cisne, Canta Music. Baby, uchami chao tola. Chami chao tola, kana kimbo kama luma. Yeah, baby, uchami chao tola. Nanzeri otola na omuti mama numa. Yeah, baby, uchami chao tola. Chami chao tola, kana kimbo kama luma. Yeah, baby, uchami chao tola. Kama luma ngikwimbire kapela ekotite baby wibirira we lingala omwachi uo cha ingikuheche bendela na naute stamina nga young mandela chami chao tole sende ngendi kufuwira sabe cha ukanyo cho siva kendi kongera anzeri hotola nono mwe kwetara mama subia yo kuma madungo bukangara kendi kusamba na maluheri vya sinjula otola yo mubiri wa umapate chula baby uchami chao tola. Chami chao tola kana kimbo kama luma. Chami cha hotola kana kimbo kama luma. Yeah, baby uchami cha hotola. Nanzeri hotola na omuchi mama nduma.
Alinga baby bakukolo mofes Erina kusera kunelyo echi huwan Mwanitu baby nsindi na muswa Beta mero kanyivu wanga nzeri hotola. Mwayana wabachire mbindi bindulai Uwita kafika kabu yanga kutemelai. Binduka baby inga tulaye kome Singa na wite baby njo kukuhila.
Baby uchami cha hotola. Chami cha hotola kana kimbo kama luma. Yeah, baby uchami cha hotola. Nanzeri hotola na omuti mama numa. Yeah, baby uchami cha hotola. Chami cha hotola kana kimbo kama luma. Yeah, baby uchami cha hotola. Nanzeri hotola na omuti mama numa. Edasi ya weyo yikapu na mateka Akimbo kama luma muka na mazuka. Tuunzeri hotola ngendi kutwaleka. Echa senda yewe tu baby tukitambuka. Nipe just gonna dance niwe choice. Aba ndewa sina biba si umares. Uri movie no no uri kudu yes yes. Aba dongo watule kereko kwa space. Zeraha no kwa zero distance. Aichama pisha baby ash ash. Baby uchami cha hotola. Chami cha hotola kana kimbo kama luma. Chami cha hotola kana kimbo kama luma. Yeah, baby uchami cha hotola. Nanzeri hotola na omuchi mama nduma.
Mwani tu baby mbindi bindulai. Bindi ngule mbindi baby nanzeri hambaku. Mwani tu baby mbindi bindulai. Bindi ngule mbindi baby nanzeri hambaku.
Ibzo, Demarek is a swisk. Kanta music. Deep tone leader season. I'm sorry, baby, I kissed your best friend.